ZWAP.com.
If in Twitter I should be quite Califio. Castle Sanfia is in the building that is a
gentleman.
Little life stories here.
Imomu life, Qualibe Fiota Twai Shiva. Filamba Fiamma Omega Fipona Momenso, Shiva. Nomben Shitangi, Fipona Mukati Kamutima. Efirenga mapresha ya maume tabaposa kwa mano. Fila kalipa imo fila kalipa. Efyo maume ya pitamo Cry of a man. Yeah. Cry of a man. Yeah. Cry of a man. Menga alila twalina twikala na bananjini shitule pasha na mwene fyo mulumendwe fyumo afika alandilia mashiwi ayo ayanjiketo mutima kasolonga na shikamo umutima ulalepuka ngani njikala neka ndalila ndalila imo ndalila. Nari kwetu mwana kashumwe fi untu na temenwe. Fwe bene fye fweka, tuale pingano kupana. Muku ya kwanshiku alandili ati aline fumo. Dapapitile neshita aluwa. Lintu awelele anjebele amashu ya mbeshe shamano. We mwine fye weka, waishi batu yu mwana obe. Nombaba mayo balipela umbi, bamayo batile iwe. Tauli mwaume, tapali efyo ningachita iwapa. Kusala fya mano, fila nkalipa, ifyo fila nkalipa. Imomu laifi, kwa libe fyo tatuwa ishiva. Fila mba fya mwaume nga fipona mumenso, shishiva. Nombe nshite ingi, fipone na mukatika mutima. Efirenga mapresha ya mwaume tabaposa kwa mano. Fila kalipa, fila kalipa. Imo fila kalipa, efyo mwaume ya pitamo. Cry of a man. Yeah. Cry of a man. Menga alila ulia tata aikala kumunga wefafwa tachita fiakali konse nishiva mwewa na iwoli mwaume no matawala ngalolesha pavana nolupwa alabuko luchelo atilimbi wasanga kwe yampwa ngabwela fieleti mwewa tunishi ya kosa wechupuba cha mwaume ngaliwe likubana kashi wafuma. Kalonesha panchitua bomba, watu wa mwini kama shina. Alafuayo kule kanoma tafuaya wana bale lomba. Imo fila kalipa, fila kalipa. Imo fila kalipa, efyo mwaume ya pitamo. Imo mula ifi, kwa libe fyo tatuwa ishiva. Fila mba fya mwaume nga fipona mumenso, shishiva. Nombe nshite ingi, fipone na mukatika mutima. Efirenga mapresha ya mwaume tabaposa kwa mano. Fila kalipa, fila kalipa. Imo fila kalipa, efyo mwaume ya pitamo. Cry of a man. Yeah. Cry of a man. Cry of a man. Yeah. Cry of a man. Umwa umenga alila. Nishina fikosa.
Yeah. You know this world that we are living in. Sometimes my society is omo tuikara mkasangata ma pressures ya maume. Society na government daiposa kwa manu. Even if you look at this gender based violence, yeah, is umwa umenga chita report case. Abengi kumu mwenamu. But they don't realize that even a man also goes into a lot of circumstances. mano kuma issues ya bana kashi batuma umekumchita voseke arafira kalipana ba umena bena.